nafia kala duna amigo te apega mi entetena. Yeah, ipu utala musha ingo mabese nyemposha. Nina nafia kala duna amigo te apega mi entetena. Yeah, ipu utala musha ingo mabese nyemposha. Ola tongola mkula tongola
ola tongola
mkwa wankatanesi ola tongola uo wantumelemo
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola mkula tongola
ola tongola mkwa wankatanesi
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola uo wantumelemo
ola tongola mkula
Namhlanje bangani bami ngiphethe umthandeni isikhova ngokuseqopheni eliphezulu. Lo mfana ke ngifuna enze noma ngabe yini kuba ubunapha napha ngoba unelungelo lokuthi eshaye ngogqomo odle.
Ngiqosha ngenkani yakithi. Yeah, go monyomo zange ningo monyomo. Eyaye tenga. Yeah, go monyomo zange nenka. Ngiqosha ngenkani yakithi. Yeah, I'm on your moves, I'm getting on your moves. I'm getting on your moves, I'm getting on your moves. I'm getting on your moves, I'm
getting on your moves. I'm getting on your moves, I'm getting on your moves. Ngosha ngengani agiti
Ngeago monyo moza ingeni Ngo monyo
moza Ngeagiti ngayi
Ngeago monyo moza ingeni kaya
Ngosha ngengani agiti
Ngeago monyo moza ingeni Ngo monyo moza
Ngeagiti
ngayi Ngeago monyo moza ingeni kaya
Ngosha ngengani agiti Yeah, I'm on your mouth, I ain't getting on your mouth.
Hey, where my job? Nezala, Niagoba, Niagoba. It's for me, sweat, Bafana, and this, and it was Zanla. Yandis, Bafana, and it was Arins, all Molumbis, a veil, and Pagil, and Majani, and me as we go. Ujo Muyai, Ningam Pushi, Mugayam Bellami, Musan, who push a man. It is still in a march. In Pataka, two later, which I'm going to have a half of Baba and what I'm no Baba Balashi. Who's in Ganak Petting a four, a five, a six, Baba Bongana Balashi, and Milanganaba? Who are trying to rely on Baba Mano Dennis, who's going to send down? Alapu Piria and Yamash, he's a tomb, one more fish and shadows. Wimboos, Baba Mano, yes, I'll see you square Wimboos. Well, I pose in this, I pay my bed in this. If all I got is a Albona, my eyes. Milanum Tabuzi is when Babu and Machang and Zotola Machang have only left a shabu pulling to me in a Sisha Yamkawa to sing a night of what has been known with his own room. Oh, how we go with Tikan and Dota. Ushama Kesha would tell. How nine or cut away Zikata. The Lord Raja Kuzuko. And then a lap, Sinsu, a Puma Lapa, a Maketa. In the baby of Mamba, I mean, I said, Sula Matefa. It's not best metal for me in your initiation. You shall need a tennis, I told you, I check his other book, and I must stand by that patient. You follow Pilgan, and then I love for them better than you should have put up on a
house. Get out of my way, man.
Ay, Mosanukum for Moon, Mosanukum Kong and his hand, Mosanukum Babu. They play a report to the keeper and a piggy, Mosanukum Prince. Bushum coating on the scattering on Shama Jonathan, 17 and 14, exactly to the Malaka. They have put a little of a little of it.
But Javan is full of my name, to full of Tanga, the motion to dream was soon the way to cook.
Milan Havaraka, Yakubu, and Shannon Kalaka, but in condition of Lombo, to Avantana. Our love is not about a Shila German. I shut up a few to Ivan Zonda. Kwashalalangana upapa pelu bizu lwanyala sukashaza weche ku size 10 inde nuwibu eh we mato itela lifiki lungi nyawo kumuntu nyawo lithola kumuntu hey kumuntu ngala ngasenda mina ngaqonya amashingane ngincane bheka namhlanje ishinga lifuna amalobolo kimi ngenkani ingane yakhe yazi nokuthi injani yazi wayimina lo ungabe nenkomo mpho wami ngabe ngiyakulobolela Dunutu is not a flat learning, go on the one for one of joking, the band of the Mamchet of Jalika. Put all Faraje and Far. And over the Union is a Jamal Shabu and Jiba. The food best teaching at the unions of Tolama Max, Shalan Staffo, of 1200. Then I'm to ever, who is a teacher to let off the foot. I'm to ever. Who got pressure? We are here, you come up for men who put his servant to set up and your coach. Oh, Tim Pupena, Zibong and Robert Fella, and I bong Eloe. The Puli can't in any now. Since what was that so long, the Wunga Bima, as I call away. You go, don't and watch. Who speaks to my fishy? In Shagaway, Luma Shaga is there. No Lomonian is I open to killing a Dracula and a blow job. It was better, Shama, Masham, to end up and to my son Chias. Who feels the Masurin for the Baba and Possum and to Shishili. Uba, nizwile ngendaba kuthiwa wena nombili anentombi yebandla wambutshela abantu ukuthi mina ngiphethe isithobo ngaphambili aye ye kungasithungezici phela mafowethu hawu namba ngiyikhethelanga ukuthi ngishaye nganohlehla phezenangaphakwa engiwuphethe lapha ebhukweni ye uthi ngiyakuhlambalaza uma ngikutshela ezidlangalaleni phambi kwabantu ukuthi mgodi uyabhimba uyanyanyisa hhayi sengizokuhlebela-ke manje ngithi mgodi uyabhimba uyanyanyisa ubonakalo somfoma njengathi uzugoloko kuze wena wedwa uyabhimba uyanyanyisa ngithi wozana wozana inzoncolombisi mfakile ma omunye athatha kunopelepele nje okwami lokhu nothatha okunoshukela nje okwami lokhu sicova FM siyabanyanya sawubona
hi re how are you I like to pass this message to the
listeners kulumisa izulu anguzwa usebalekile kwisicova sakwafona ngisho amafutukezi sicova FM siyabanyanya sicova FM siyabanyanya sawubona
hello ekhuluma nosanyola lapha mbono wami phansi lezimbabwe
yebo
ekhuluma nogqokamelo sengizwile mgalaphalibhamu yakhe emnandi yashaya
yebo siyabonga 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 sicova FM sicova FM siyabanyanya isicova siyabanyanya ligama enceke ihora elibaluleke kakhulu sicova FM siyawubona
yabo sawubona msakazi usentuzo malakhona kulilate manje kulilate msakazi wami
siyabonga bhuti wami siyabonga bhuti wami uhlelo siyabanyanya unyanyiswa ubani ubani umfowethu ubani wena
uncle gubu lelikhuluma naye lomsakazi
yanyanyiso
ngiyazodrayiva ama-pantry
hawu
odrayiva bama-truck ma-drive shit
hawu
late manyanya udu
hey mamadoda hey uncle ubhobhuke laphana entuzuma uthi unyanyiso odrayiva bama-truck entry ubanyanya udu hayi bafowethu anidrayive kahle ukwatile ubhobhu la okay 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 asihlabele phambili kwenakele kulate isikhathi idliwe yinja isikova FM sawubona isikova FM sawubona
eshef sasazi ngithi msasazi cela ungayisa lowo angakithi onuka la 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 la
hawu hawu baseni ma okay kulungile ya isikova FM uhlelo siyabanyanya isikova FM uhlelo siyabanyanya sihlabela phambili isikhathi sidliwe yinja isikova FM sawubona
ninjani msasazi ngelolo umfokamponzi umile
nyanya sizo
bengicela ukunyanyiswa nayi nayi lento ukuba ngike ngami nje ngabe nje into engathintwa sidalo kodwa ngoba iyanginyanyisa lento nyinyinyinyinyile nayi lento bathi nqama nqama lena
ithinto
engathuleki nje ukube kuyangami nje into engabe ngithule nje kuyo
hawu kanti banjani abalaleli besikhova madoda bayabhoka hhayi kodwa uqinisile-ke lo qinisile lona heyi iyanyanyisa iyanginyanya intshebe yayo ingathi ngaze ngiyithela ispiriti ngiyishise kunjalo kunjalo wena kusawuna uyatshitshe futhi ngiphuma kwazulu ematuba emdledleni isigodla ngichathwe khona mdele ngisegola igola amadoda ngafika ngisenjinelwa ngamatokona namanje ngisawulindile sowena ngathi njalo ngamaholidi ngiyehla ngiyokwenza ububi ngapha ngakithi emdledleni nawe uhambe obenza ngakini ububi hawu usukoli madoda awuyeka bona ashila tenete kwatena
Yeah.